munaasabadan la ku qabday garoonka Barcelona lugta ee Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo taasoo la ka awal mariyay kooxo kaalmo koowaad dhammaad iyo saddexaashal galen horyaalka heerka lamaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya 2024 iyo 2025 kaasay iyo ka tartamayeen ilaa iyo lix kooxood oo ka dhisan heerka lamaada walaana sanadkan ku guuleystay kooxda FC Darussalaam oo si toos ah ku managatay heerka koowaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xafladda abaalmarinta iyo waliba ku qayb galay wasiirka dhalinyarada, madaxda xiriirka Barcelona lugta Koonfur Galbeed, ururada bulshada iyo dhalinyarada xaafado magaalada Kashalkooyana, iyadoona meelase ciyaaro muhiimadii lan ku hadalay. Guddoomiyaha xiriirka Barcelona lugta Koonfur Galbeed Soomaaliya, Axmed Dollar, ayaa ku hadalay sida uu soo ku bilaawday koobkan la gabagabay, uu soona hambalyeeyay kooxda kaalinta koowaad galay iyo hanka labaad.
Gabagabadi horyaalka heer lamaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Lankasay Southwest State Division 1 League runtii geeka sanadada ilaahay ninka dhamaayay runtii may ka guuleystay kooxda kubadda cagta ee Daarasalaam runtii maylana hambalelana runtii maalin farxadeedu guud ahaan kubadda cagta Koonfur Galbeed farxadana gaar ahaan degmada Baydhabo mahad nagaana hanool qayb galay gabagabadi tartankan oo san ku horeeyay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Koonfur Galbeed wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Koonfur Galbeed runtii may qayb ku ahaa horumarada iyo dadaalka kubadda cagta ee xilliga baraari kubadda cagta Koonfur Galbeed geedgee ku dambeeyay may ka calaasay in meel raashaar geedgee ku dambeeyay talaabo leh horum qaadahay talaabo horumar leh horum qaadahay insha Allah waxaan markaas ma ansurugna in kubadda cagta Koonfur Galbeed horumarayna geehamin insha Allah taala waan sii dadaalaya doon hubi lahaar maalmaha daraadaan saasaatayaan ma gabagabo ka dhawaa horyaalka heerka koowaad oo runtii isuuna maalinta talaadada hubi lahaar la gabagabaayo doona runtii maynin ata maalmo qurux badan oo si wadajir aan daraaran horyaalada heerka koowaad heer lamaad ee heer dowlad goboleed insha Allah ma rajaynay kubadda cagta Koonfur Galbeed guuleysta inaga taa inaan taasa garab kana markasta man hambalyeeyna kooxda guuleysiga iyo dhamaan kooxaha qayb qaaday han guuleysay han guuleysan dhamaantii oo maayba kubadda cagta Koonfur Galbeed horumar shaqeed ku eeyay insha Allah dhamaantii oo ma rajaynay guulaha rajaynay si wadajir kubadda cagta Koonfur Galbeed inaan si guuleysto
ana kumid ah dhalinyarada la awaalmariyay iyo yar ku hadalay dareenka ku eedin guuliyo deerenga
walaahi alxamdulillaah dareenka ma ka wakara wana alxamdulillaah ninki inta faa'iido si ma filayna laakiin alxamdulillaah ilaahay ka maadsan inta oo ninki inta faa'iido guuliyo aadan ka maadsan walaahi ma islaaya kuli akhlaaqday iyo kuli iska dareen karta ninka adiba akhlaaq leeyo bulshina degan iska dareen karta awaamarin la qabo sidii markii ayuu ila mahasanyin in aadan ka faraxsan insha Allah inta guuleysto ay arda alxamdulillaah midii koowaad ilaa ma iskale meelan sinabad niishaani adan sinabad ninka ninkii alxamdulillaah kulankaan tumada dheelani wana guuleysin champion ana marka iidan faraxsan dareenka ma ka wakar
walaal dareenka ma ka wakar ul koob wasiraayna dadweynaha leeganaasi aan ima alxamdulillaah horta markood ilaa maad leh geegi champion ana yani top scorer ku guuleysay taas ilaanka maad naga antoon dadaal ku qoytii wada jir ma rajayna guuli guulo guul badan inta ma insha Allah antoon nagal wallahi ana roos gaabay saasa tabana ana is dhiibi buub goolalin intaan aan gaado doona baska dhiibi laakiin walaalkii inay ma yaray hundiraato dirmadu ka dadka jiinka ilaa tasay sidii leeyin saasa intaan ka dhiiridi waana top scorer kana taasa ku guuleysay alxamdulillaah walaalkeen ku maad naga
gudambeentii wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya Salmaan Cali iyo marka hore dhiirigeliyay xiriirka Barcelona lugta Koonfur Galbeed sida iyo ciyaaraha hormariyaan wali kale uu wasiirka hambalyeeyay bogaadan diray kooxa guuleysatay la
inaan ka soo qayb galo ciyaartan finaalka ahayd ee kooxaha Zerbiga dhiilayeen heerka labaad ah oo maanta la soo gabagabeeyay muddana soo socotay kooxda xallaha ee maanta guuleysatay iyo kooxda lagu guuleystayba waxaan ugu mahadnaqayaa sida quruxda badan ee u soo bandhigeen ciyaarta oo jawigeeda aad u degnaa xasiloonida lahayd guusha mar walba qof ree raacisaay tiimka laga guuleystay iyo tiimka guuleystayba xilli fiican oo finaal ay imaadeen sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadnaqo maxaa la dhahayay xiriir kubadda cagta ee Koonfur Galbeed run ahaantii dadaal ku baxshay iyo juhdi geliyay sidii ciyaaro qurux badan loo soo bandhigi lahay saana ciyaartan jabigan degan see ku dhici lahayd waqtiga badan galasha ayagana uu mahadnaqaynaa bahda saxaafadda oo dhammaantood ayagana qayb libaax leh ka qaatay soo bandhigidda ciyaaraha quruxda badan ee ka socda deegaanka deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan Baydhabo ugu dambeyn waxaan leenahay kooxda guuleysata hambalyo insha allahu tacaala ciyaarihii kale ee heerka koowaad ayagana isbuuc dambe dhammaan doonaan haduu ilaahay naftu ugu gaarsiiyo insha allahu tacaala waana labada guuleysanaa dabaaldega weli socdo waxaa leenahay kooxda guuleysatay hambalyo 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 asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu
toddobaadkan iyo weliba magaalada baydhabo la kuwada intila geebigabeeyey horyaalka heerka koowaad ee koonfur galbeed 2024-2025 kaasoo iyo kooxo badan iyo ka tartamayana magaalada baydhabo iyo kumid meelo sida weyn ciyaaro lanka xiiseeya waa